tamani kede kabaruji amen e fulfulde
mamari keta to bogi jande ga fandu hala mamadou sama seku sakrabe hedibe onon e jam joda hal habitibe ben hakunde gouvernement o yen tema hebal illaw der do kaldal politingal ben nyal akhsar ak samzar de lataki sababu kawral hakunde ben kawral do gotum joda halaji de puli tan nyande aljumaare de hibgol gongol terus en wada ma do gubal mangal pat en lolengal force special antiterroriste to minyan ton ben le lamu segu forsat noti ko no fowiri gol do hibgol e wi kabaruji tondi tagal idi korka golle fudali benno hanire belle gollirde furuba e de gana furuba benna bete akamsarnde bamako do tawena nyaloma akamsarnde na golle dingun sema kabar jamen hande di bismillah sakirab kaltidal hakunde gouvernement o e yentema nyade akamsarnde bamako do wasi batte rafi pamon dralla benna gal bantinama yimbe syndicat be holliti metta mabbe batte wayde anya lobbo lam ko be yalla huntande hore sifaji golle mabbe gouvernement nay holliti wiide ben watande hakkilo nafaka dental golobe malibe fadde ben furtigol gal do kaldal kaltidal nyande aljumaarnde keddano ko ban imran akilu mega do fustango usman nyal buli
jokko secrétaire général syndicat yentema holliti wiide fadde mabbe de yalti e kaltidal hakkunde mun e gouvernement o min koy nama min paetama tiagal don yo hala Abdourahmane Infature don ko mettio mi yeyi hono min bawi haddude leni holitama wede illa go lewru janvier hitande 2021 joddiji beedoto fa joni dum lataki ministere moninde kebende holitay min fa joni hono dum worri menen joni min jaltan e kalti dangal sabi e jataki min be koyni min wala fu anni lobbo ko be kolli min e banyinke min gouvernement o bami sariaji fa joddi gollobe beede dum wono ko ministre ko manin do golle holati wiide ministre maître Harouna Touré hatini horabe syndicat ngaji bamude dabareji wadde murtereji
en tant que gouvernement
minen lami be lamu hakkundeji o min ami dabareji sakkade wadde majireji na danude golle le o wattu sariyaji won e min jogi mawde hokkude min tan fa yottade ko wayi bonude kebal nedda ko e fina tawa yentem e jatte mudon gol hattingol walda e nuygal sariya leydi meden di Ousmane Traoré won e fedde gollobe mal yentem seni gouvernement hul e nimi min gonsariaji ko hattabe wadde imadaraji lilam hakkunde jo e milu yalla min nanta tubo korena tun yuhubbe ni golno ko yadata e nugal sari leydi meden di min jabay do hande min jabay jango min tugoto hakke min jogi fawido do nugal sari leydi di min tintinde wida dannugol gal kaltidal hakkunde gouvernement o e INTM wadi tiagal ko syndicat o jo intal kuru aniya mudon wadde multere golle
sagabra wato dakalaji moddo kabaru yon bangal bembam facebook adu twitter gubal hefta gol ben habo tongal ngati rusi en forsat huntani hore hipugol terusi en to tumnyantuno lam segu bete alkamsarande wakar jun okay ben wala ko facintina bangal mudun kanon hultama wiide ben terusi en hewbe may yontere jabbe der dun terusi en hewbe itama e jatti itama non e jatti ben le imadara habitibe mali e france to farabugo ton le lam segu e kany dun bunti le lam muti kadana ko ban Ousmane Nyalbul
hakkunde 2h 3h jamma wonno ko himbebe anda ko goni jombe en kabode kippi do soldats en habotobe e terroristes en wombe to minya wattu gon e joni o ka anda ka tafanu adadu bonanda o do haade ka e wi himbe ton bonanda o wadi maybe le liru wotul tan joni won labdi di fa forsat terroristes en kippo do mu en le yontere jabbene de imadara soldats e mali e barkan wadi fa ko yata sikitabe terroristes en nogayon jaltine e hisa to farabugoto wonno ko mo terroristes en dambini lebbi kewdi ti ila soldats en leydi France e be Mali ko fuddi sappo e go lewru mendu wadi fa ko yata sikitabe terroriste no gayo sukabe ana e muben nata e juude horeji état major armée Mali hokki o kabaru le communiqué goto le on communiqué goto politama wiete alal barende gubal barkan gondunongal e soldats e Mali le imadaraj muben gadi hedde serma le ngurmare ndi wadi fa ma bondir e sikitabe terroriste en suko kayeje goto yabere hebi dun barkan an wondi e sawru demo
jo ingol golire tere humani de landal wuteji e kanya e tagol ngern golirde nuwile lamu fadde wuteji president e député en e ko nande mudon ngoni yilaji de nelabe sidawo holite le men dawul mabbe badde nay yogabe pele ben halnana en njetti dun ka non be holite wiide tajol yo han tajol hebe suni tawi men ministre hakiter lamu hani landinde dido wuteji di Ibrahima Sangojo goto ben yimbe fadde lulirde synergie 24 dan ko hanni Adam Amadou Haydar du fustango Ousmane Nyalbul
sidawo an hani darde golleji ilam hakkundeji o watta darta famu lamude ko hani wadde fuddo e do lamako timmata handen fa jalten e lam hakkundeje o tidalla kando humjenede hore arande yo daranagol woteji di handen en fu en dulla woteji di fu an kani wadede du woni di horeju leddi di e député en kagne e referendum ngaji di nenno fedde de darnde mudum yo billude gouvernement o yalla ana teddina lebbi sappo e jitti di o hani wadde di fu buri kasen malinkobe fu dewra do gotel yalla woteji di ana kebo wadede fa do gonden joni do fay goto anda do bindande yewtugol nuyle sariya do ne referendum ngaji di wala fu andudo yalla dañan ko wayliti na wala fa joni yewtugol gol ana hanta himbe fu dewri do mudun nen gouvernement o waawa kanyun tan wiide ani dum wonno sariya woteji di tawe dawri day e himbe fu
ino referendum salike mbiyon totude faaba kalisi leedi mali ndi mbiyon mbarowo ko buri milioji 83 jetti kalisi euro mbiyon e wi kejaado fedde de Joseph Bourel lamkobe mali ben juttinali adi kewdi mbiyon bangal bamgul e golle doctor en nyebugul kantin ngaji e kanyudo hutangul hore kabaru njuddi habtibe dunke en kebe holliti ana hani lamkobe be piya dabare mbiyon hebude kul yimbe ino european so wadun tukudi mudun mo ena fe leedi ndi mbiyon ecce docteur Etienne Fakaba Sissoko yo wallowatu crapes kelan ko hanni Mohamed Abubakarin ag Mohamedine Yatare do fason Ousmane Yalboule.
Handen sini Union Européenne bami dabere celle des fabukul le balde ngaroji fabotobe wobbe hono FMI Banque Mondiale kany gollide godde ana bay bamude hono de dabere fabotobe ngadi imadraji kewdi yalla golleji kaldal ngal angal fa jam hebe ngal ana jawne nenno sini andari wattu gonden joni o wala fuko hollata le balde ngaroje di imadraji ngaran wadede hono jewdugol nuli leydi ndi ko yela wadede sini wonko heba yaade yeso do kabaru lamu lobbo ko lami be nyamata buitama humini be sariya gollirino haneri yurugo yurugo habama no mojiri arafi jukugol habama fabotobe den mu ana ba wide mali ana woni e lawol lobbol gonga ana wondi e gollirede paboto en dum ko ay wadde fa jalten leeti dalla o
tagal idi kenyame golleji di putital no haniri le gollido forba e de ngana forba ben ak nyande ak samser beta ak samser de bomako do dum woni ko ben tayki nelado amen e leedi do nokuji di den noket do nako ban kanko kalifa goyta do fasan Ousmane Nyalibuli
iude meri mawdo bomako jabarade cité administrative wana gollobe funje gollode beta alkamisare de wonno ko horebe de nokuje be min tayton ko kulliti wide le gollede caisse malienne de sécurité sociale hore jo gollobe samba dawda kulubali holti metti mudon ko gollobe yogabe mbasi warde gollude don gollobe fu ngaray gollude handen dun ko watta yafu mim anda ko sabi gollobe ngaray gollude handen le nyalomo julde himbe tampan yawaraji ka dum fu haday hewbe ngari gollo andudo hore mudon fu andudo ko gollinta dum fu hana wasude warde gollude fu buri waylitindirobe ka fu e tawede golle fuditino haniri bete algamisare de le bankuji kanye gollede e ngala e wi lamo kede ko madame Touré Yakumba Gindo chargé de banque digital les gollé de water holiti wide
y a pas beaucoup de
himbe fa hewi ngari les agences di mi bami dabreji kewdi yalla mede ngada ko client amen jidi kono wadde gise ngaji automatique fu etawere wana non fu himbe ngardata handen ka gollo be kay fu ngari illa 7h30 wana nyaloma kulitaade wiede golle wala nenno wajibi non mi ngaram mi golla wadinde client amen ko jidi e wi honjo tobe hewbe lama mali o an hani fide dabreji yalla hono dun ana sella gollobe nja gollowa leedi nyalomaaji di golle wodi e wi mabbe tidallaaji ngodude handen di baawa hebenede jogola seni service ji gondi e laamu idi ngala e wi laamu gulliray no haneri
yimbe nayo moybe yimbe tamedo chapano joy e jenaon beno bormube dum woni ko merno yimbe protection civile holiti e wattu iri ndi do tateji leddi fuf ben e le yambere idi ben korka denno ko budi hewdo sukabe don e wi kambe yimbe protection civile yo ben wayde andal saraji dati e kanye saraji leddi ndi en kay dudu wayde andal jati moto don gon motoji di hono odo wattu moto taxi di ngoni sawbuji modi di do accidentaji di fa hande le kabaruji chrétien leddi mali yambe ni nyande alkamsare de ben idi mabbe ascension bangal baddi chapano nay chapande na chapande na berde pak mabbe mbiyen yambere hikka lati mbiyen hawruti e tiyallaaji cellal e denago kambare dun non ben kajaado hala mabbe abbe fernan kulubali e do inde mbiyen evek en mali be men sifike do nafaka mudun kedanna ko hanni mali jaware do fayso Ousmane Nyalibuli
e dum fawi do yambingul nabgul annabi Isa do kambo yaade to jomirado to yi heddade abada nabgul makko do kambo wadi tiagal ko yidi sakitande e talibabe makko yidum yambere de min jambinta badde noga tiagal julde pak nabgul makko do kambo yo yambere mawde de chrétien en jambinta e dum fawi do gondingul dina chrétien en sedade wiide yidum kabaru lobbo e dina chrétien en
mbuyu ko mbiyen ndokobe ko waruji leedi mali men guldo amen pul ben mbiyen gollawto ministre maninde malinkobe ngombe cangal be hiddike le accident dum wadi nyande sappo go leeru me dudda toldo sanangoroba o do journaliste ando do sanne golle mudun mbiyen kanko sutra mako wada ma nyalle akam sarande wattu mbiyen la sarato nyari la ton mbiyen yuto bramoga
jonka yowtere amen acti covid
bangal acti covid mbiyen dogotore be holti vide mbiyen nyawbe ben foy goto beedaki nyawbe be sappo ben chamtanama neddo goto dun heddiken dum woni mbiyen kabaruji nyande akam sarande e wonande be do dogotore be denno wakkat juuno adado o yu mbiyen unyaaji sappo e nay temedere e mbiyen chapande nay jene yimbele nyawbe temede joy e jetti iwbe e kanye ben unyaaji jene temedere noga toton yimbele chamtanabe
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République tchèque et Union européenne.
Sakro am jonne do tuteuta kabaru jama hande mi totan ba sadu fufu ben humpita do kabaru jama bangal bem am message point 33.7 tamani po or ma do no don no viamo 37320 do sera yotra meden magazine Sidio Tamani